orgasms. Feel, meditate, lose yourself.
Some days you feel like the world is on fire. Some days you feel like you're spinning in time. Some days you wake up and you don't feel like you wanna chase what you don't see. But some days you feel like you're floating up high. So how about you try this time? Lifting up your head and sing out. What will then I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say, each time and wake up and don't feel like fighting. But there's space in your soul to keep wanting more, to desire to soar. But some days you know that their words, they mean nothing. So how about you try this time? Lifting up your head and sing. What will then I see? There's more inside of me. Just lift up your voice and say, be done, be good.
Kukucheki anipenda ye, nimemwacha nyumbani ye hajui. Baby wanichanganya tengu wa maliza, mimi sijiwezi. Ni makosa baby, forbidden fruits are sweet. Naenda mimi sitabaki, chajiweka shimo. Kuna kikomo. Si upendo ni mchezo, uongo situmeamini. Najaribu kumpenda niye na ye. Go on and let me be. Naenda mimi sitabaki, tujiweka shimoni. This is where we end. Yeah, 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 yeah. Cause you're taboo.
Baby, to make you happy, we on the highway. tukafunga breaki, tukaanza bishana. Aki, who is Diana? Vipi mnajuana? I swear, tumejivitray, baby tumejiseti. Cause love isn't here right now. I guess we'll never know. Mali hii story ingeenda.
Tulichoanza, kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama, baby zitushike. Wacha kishada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki. Sanda. Akizile bitu tulifanya kamlo badilishe namba. Bado wose manga mine psycho. Bado mupiganga simu yako. Nili delete ingi namba yako. Lakini naikumbuka anga kwa moyo. And I just can't explain. Thoughts of you and me keep going up and down in my brain. And you were looking for some love, didn't care for the fame. I was looking for a good time playing the game, yeah. And now you're stuck on my lane. Moving in together, baby, it was never the same. Oh, it's such a shame. Kila saa tunakumbana. Lini tutaelewana.
Kuja tumalize. Kinachokwaza, baby ziandike. Punguza drama, baby zitushike. Washa kichada.
I don't wanna argue, kako sawa, minko sawa. Kako sawa, minko sawa. Akizile vitu tulipanga. Ukanishukisha namba. Najuna misi hiki.
Vila na bounce kwa hit track. Ukipenda hala chuchu. Jiwe, mayoyo. Hey, we got the nunu. I'm in love with my city. Boss, I'm going kuku. Hey, hini ya mademu wale ukulenga mtani. Mkikuta na Nairobi wana wave kwa mbali. Luku luku ni ya wazi. Utadhani Tamford. Saya kinenge shika mafanga Sanford. Hey, niko idama pararira kanganya. Big up my hustle. So now tamak. My foreigners wale makwa wamehama. Matoko swale jiji. Kwa opia ni mama. I'm keeping it real, keeping it local. I'm so raw, original flow though. And I, Robbie, ay, ay, ay. Magic when I'm on the mic, I'm saying, ay, ay, ay.
Ain't no city, ain't no city.
Mbona, do you have to be this way? Unajitoa from all the promises we made. You wanna blow up all the loving that we gave. Listening to
he said and the she said, uongo za mjini zimenoga. Niamini na kupenda ni wewe tu. Wakusema watasema usiku watalala.
To have you dance along, oh love, darling. storm. Because I'm feeling lucky to have you dance along to your favorite song, baby. Is what I'm feeling. I bless the day when you came my way, and I promise to want it up empty. Baby, time in the pick up for 20, and I can see you back to my senses. So won't you let me sing for you, darling, darling? I will sing your favorite song. You see, I love you so perfect, I can't deny it. But your father wants me in a casket, I think he's no player. As you know, the way we sneak at night when he goes to sleep, drink and drive, or we take the risk. Got to all go fiat at my police. Girl, I would never leave you alone. Best believe my faith. You had the cuckoo at your pecker. I call. As I see you, I'm a chicanare. It depends on what you do. It's hard. I keep me baby, who's a jolly. You can't see to such a good bad eye. As I see you, I'm a chicanare. It depends on what you do. It's hard. I can't baby, who's a jolly. Friends that are gone, just let them be. We'll stare at the stars and make a wish. Prove to the world we meant to be. Yeah, yeah, yeah. We should be heading home, baby, to an end. But that is our song, we just together. Eat, jump, and jump, and think of my way. As I see what we see, can I? Yeah, it is a little too far. I can't even be using your.
Bwana ni mokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana.
sina kuomba Mungu uwasamehe. Wangalijua jinsi unavyonipenda mimi wasingenisema. Na maadui wangu ninawaombe maisha marefu, wazidi kukona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu watamu sana, walimukana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu watamu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Ona Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu wabadilikie. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana.
Kama binadamu abadilikie, ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo mimi kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo mimi kuliko jana.
every part of you. Barely touch, mama, tell me what you're feeling. Let my actions be what you're thinking.
Cause you taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life, yeah. You're winning in life. You taste like sugar and spice and everything nice. Close your eyes, I'll make you realize you're winning in life, yeah. You're winning in life.
Baby, you can call me a superman. Chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuchu-chuch
me a superman. Chote unataka nitakupa, nitakupa. You're my man. A one climb to the top of the mountain. Let you cruise on this endless sea. Open up the window to yourself. I want you to see what you do to me. Watch my spirit melt into your arms. Freeze this time, so we'll never be apart, baby. I know you're comfortable under my skin, so don't let go. Pull me close, let the energy flow. From my head to my toes, the life is bliss. Let's get lit. Wake back up, then we do it again, baby.
Call me a number one. Baby, you can call me a superman.
You got my body lifted. Girl, you're so gifted. I never should have ifed it. Don't believe I missed it. How did I not get this? Leave me so breathless. Leave me so helpless. Shame on the pain that I feel is in your name. Yet again, I'll be floating like a KLM plane. My game should back this thing, but she's so against me like a kid in broccoli. Sorry, let me speak properly, but she back to the bone, so she oughta know me. Slowly, I will approach thee, stroke on my goatee, then introduce me. No need to blame it on her. Girl, I know you wanna get loose. In truth, I'm a real sweet dude, so this song is for you. I'm addicted to you.
Hey, I know song is coming. Something about you that'll just keep haunting. And I don't know what else will. I never ever felt this way. You got me so weak.
Yeah. You drive me crazy, like I'm blindfolded, high rolling in a Mercedes. In one word, baby girl, you're amazing. Yeah, you got me sprung, baby, can I have you daily? Want you by my side, baby, if I had a wish. Always need you there to give me a little kiss. From day one, I knew it would be like this. I'm loving your swagger, baby, you so glamorous. Yes, my pretty mommy, or should I call you darling? Be my princess and I can be your prince charming. We can hold hands in the sands in Malawi. Then we set sail on our way to Diani.
Hey.
The weather is sunny and it's all on me, baby girl, don't bring no money. I got a chef if you ever feel hungry. Breakfast and red eyes, red late in the morning.
Yeah. I never saw this come. Such a match of just keep going. And I don't know what else to do. I never ever thought to say. You got me so weak.
Act like you know, you jana barbaro na wewe.
Any chance for me to come to fear. Kwa street, mikasa ngori zina nikamia. Najipush, nifike place amwezi nifikia. Lost so many brothers, God amenishikilia. Don't back down, face it head on. Ukini ona around, jua tuko zone. Neza toa form, gurugu we go down. Mikasa isukasa, ukimblame tunaku round. Tuna dishi this year, tuliwa card last year. Kitu ineza nikatia, nikukosa kuona njia. Siezi taka kuidandia, kasi yangu nailipia. Wezi nikosa kwa njia, kani ukali unapitia. kuwa mjanja kama uko maliniko. Energy iko nitakuwa richer than before. Uplifting my people on drugs at 20 detox. We ain't changing for nobody, pende vile iko.
Kale kadams yetu time imefika, jitafutie space ya kutingika. Yeah yeah, kulan unalana tu dakika, kubali kama vibe imekushika. Left foot mbele, right foot back, uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man, ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back, uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man, ipeleke mbele then bring it back. Left foot mbele, right foot back, uwa mosquito shikanisha your hands. Tingiza mabega kimulembe man, ipeleke mbele then bring it back.
She said she's okay, I don't believe her. There's just something about the way she turned her back on. I know in my mind I'll never leave her. There's just something about the way we love each other, right? And even though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. And even though we need a little break, I know that you'll come back to me. You know that I'll come back to you, 'cause that's when you'll start to feel my love. Feel it, that's when you feel it. When you start to feel my love, feel it, that's when you feel it.
Na 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 na.
Usiponipenda nitapendwa na nani? Nitakuwa mgeni wa nani? Mbali na mina bakitambani, ona na hizi kisirani yawa. Haina mana, nina wewe kuzo sana. Ona tunasimangana, hatuwezi seme sana. My love, haina mana, nina wewe kuzo sana. Ona tunasimangana, hatuwezi seme sana.
And even though we fight all night and day, I know sometimes in love there can be pain. And even though we need a break, I know that you'll come back to me. And you know that I'll come back to you. And that's when you start to feel my love. Feel it, that's when you feel it.
Nimepatikana na uku ugonjwa wa mapenzi. Hapo naniona mimi sijiwezi. Nakulishwa my good times na masensi. Mapenzi siku za wiki sasa zina feel kama ni weekendi. Nikakupewa massage happy ending, but this time around I won't let you go. No, 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 'cause girl I need your medicine. Nikikuona mama nimepona. Come through, we make a scene. Cinema hawajawaiona. I need you what I see. Don't sit your daily. Girl I need your medicine. Your medicine, your medicine. On love, love. So generation. Love, 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 love. Love, 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 love. Only love, only love, only love. Okay, niko na fever, akini na shiva. shida kila tambi na jila. Oh yeah yeah, I'm under pressure, be my stress reliever. Love love, nikitu my location, feel to deliver. Niko I see you, I see you. I'm under the flu, but my remedy is you. My night nurse, you'll find us. It's the only answer, girl, I need your medicine. Niki kuona, mama, nimekona. Come from me, make a scene. This is the name of how I tell Iona. I'll leave you once I see. Don't say Jade, Ailey. This girl, I need your medicine. Your medicine, your medicine.
Nimetetemeka ya kutosha kuja unikumbatie. Nimejaribu kahawa nikajaribu gesi. Najua ukikuja utafanya disappear. Shida zangu si za dokta, shida zangu si za vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu si za dokta, shida zangu si za vodka. Sema leo utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujipambe. Kukuona leo tujibambe. Ulo, ulo.
Natamani lako yote, oh oh, natamani moto. Nimetetemeka ya kutosha, njoo unikumbatie. Nimejaribu blanketi, moto kwenye fireplace. Najua ukikuja utafanya disappear. Shida zangu si za dokta, kama wike. Je, nambie utatoka na mimi nitakungoja. Shida zangu si za dokta, shida zangu si za vodka. Je, nambie utatoka na mimi nitakungoja. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujibambe, tujibambe, tujibambe. Sema nijipange, sema nijipange. Ningependa kukuona leo tujibambe.
When I met you, nilitamani nikupeleke kwetu. Good vibes and I'm grateful. Hapa nitapanda mbegu. You deserve to feel things you never felt before. Love you like I never did before. You don't know what's in store for you. Melanin and so much more.
Heavy is your crown.
Heavy is your crown.
The way you hold me down.
Hold me down.
I hope I never let you down, my love. Every girl deserves to feel like a star. And I know you are.
I know you are.
I know you are. Every girl deserves to feel.
Every girl deserves to feel like a star.
And I know you.
I know you are.
I know you are.
imeni pamba zaidi ya wale. Baby, I love the way you're going down. Ukicheza kachitu tusikilunda, utapenda nikikuchezea kinanda. Mama, nitakulinda kama Wakanda forever. Vaselina, Vaselina, isyo kimina na inachilisha. Tunabaki shimbo kupinda kwa za hiyo rinda. Ukipiminda freshi, na ukicheza nikicheza freshi, na ukisonga nikasonga freshi. Gari pia tusaka tendensi, wacha ikuwekesi.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Nikikaza na na shule, nilikaza ngama shule, sika hungi. Saina tana mdanya club, ata ona tiuze. Na miuji pata kila sana, papa saka shuze. Pasa dasa, mini mutu tuma tuse. Mafisi wana hanga ya mahaga na matute. Na binti ya nakani kama yeni sawa move. Mwili ya mebeba kama nganya ya bure. Itabidi hata bili kibidi. Wita mele baredi na kiasya shambi for the kane. Kite kane kima miaki dance for the man. De makele mechezi, non after club ni magare. Nini katika give it to yote hadi kwari.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Magari temu watamaliza demande. Sijali parenta shani malizia mshande. Jumande tumande niweke klande. Mtofoti kwa budget plus na bete yake. Itabaki mpange mpangu wangu wakando. Juha magari temu wako fine kama salamu. Napiga Kiswahili kamtalamu. Na sija toka area za Malindi ya Malamu. Akinorea na chorea kakalamu. Alafu songia bete yake na Hawaii. Na tupaluga nikioda tumangangu. Badai na kafunga kakara.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Anani marita marita na kafiga agikatika majaliwa hatani ambia ame marika marika. Jio amepakisha maninja wote wame mkaribia. But nazi ya mini ya kakita kenya shisi. Kwanza nikichanga musha pale na madosa wiz. Kajipata nisha mandeskum songe shia kete. Nikichanga musha pale na mashot kambili. Mkwe kule damage madeni zizidi. Mashida badai brother iko nene. Na assets on assets ka budget ya inchi. Na mkulesha the language ngie box with fit. Mpaka pigi dance ni robo sembele.
I want this girl to come and dance with me. Like so.
Overdose, hapo nyuma ume overload. Umetosha gari ligi yako ni ya 4x4. Zile vitu unafanya home. Sita ziongea mihujione manze. No longer sikiwe yangu kia loto usiende kutangaza. It's not a secret. Nimeshindwa kunyamaza. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burden is my witness. Nimeshindwa kukuachilia. I think I'm addicted. Sasa nacheza defense. Heavy burden is my witness. Nimeshindwa kukuachilia wewe. Oh, my name is
overdose.
Oh, my, how many jars of fancy.
Mapenzi ni bahari lisilo na mwisho. Mapenzi ni moto kwa roho na haichomi. Nimempenda msichana. kimonko, yeah. Mi umona kwenye ndoto, usiku nikiwa getu, yeah. Ye uishi runda, yeah. Kwetu ni dandora, yeah. Kuna rujo makombora, na kumeja wakora, yeah. Lakini jea na kupenda, yeah. Najua we unampenda, yeah. Basi nenda pole pole, yeah. Siku moja utampata.
Chako napenda blow me kisses whichever distance wezi rushe ataka ni mbali ndaenda mtoko mbona nakonda ngambaya na wanda mbona Lakeside woman, Lakeside woman. Nikibai vodka, whisky ndo chesa. Kuna line flani munga na naikurudia tena. Ninandenga kwa VP, Rashid do chesa. Finger line sezi kuwa mkoparative na tellers. Mbresh ameoga na haringi. Na ituangwa rasta misi na yabingi. Coronavirus na siko China. Man, nime come through with a simple like man. Ulinifanya ni thrive. Na kupenda uko kwa mawazo, squeeze this rhyme. Nilikupenda sana, by the way, thanks. After kukua my partner in life. Blow me kisses, whichever distance. Wezi rushe, ataza ni mbali ndaenda. Mtoko mbona, nakonda ngambaya na waza mbona. Kila kitu chako napenda. Blow me kisses, whichever distance. Wezi rushe, ataza ni mbali ndaenda. Mtoko mbona, nakonda ngambaya na waza mbona. Lakeside woman, Lakeside woman.
Mashallah. Girl, you always on my mind, you always on my mind. You are beautiful, smooth and kind. My hook is smiling, my car so fine. Na mpezi makerubi kaumbika na mechaza kama troli mishambwezi. Ay, 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 I hate and I love when you drive me crazy. Cheza chini mama wesi namble wesi wezi. Ananga maringo, ako kaloleni. Ata mpeleke city, sadi si mchezi. Wengine nda watupa kama taka ndani ya begi. Mami umenishanga na mapenzi kama begi.
Blow me kisses, whichever day
distance wezi rushe ataka limbali ndaenda mtoko mbona nakonda ngambaya na waza mbona kila kitu chako napenda blow me kisses whichever distance wezi rushe ataka limbali ndaenda mtoko mbona nakonda ngambaya na waza mbona like sex woman like sex sex sex
mashallah
Nakuona kwenye lockdown, yeah. Ningependa kuwa around you, baby. Tungekuwa tukiwasha, ningekuwa nikimasha, Kwenye picha weka hashtag. There's nothing better kama good love and laughter, yeah. Sema kile unatafuta, and I will give you more and more. Yeah, kati bahati basi niambie ni wapi utapatana na manzi hayuko kila pahali yeah. Hana chani, apendangi makani, apendangi maganja takupenda kila hali yeah. Haka kama nifika loko nikashesha mani, hako kapiga nikakale nikanamba nane. Takuwa no mami na wewe tukijabulane, jabulane. Kama unatafuta pedi, oh yeah, pedi wa mapenzi. Nikuwe yo bedi, si nikuwe yo bedi. Apenji, apenji, si nikuwe yo bedi. Apenji, apenji, oh, si nikuwe yo bedi.
Jordan za ungotni manzi yako kapenda konyagi nivyo niko roll on pista iga niko on na kipiga zima phone na maboys wako ndani na wakileta reba kuna chai manzi yako wako ngong kando hapo King Kong anapewa kitu long kaushka pigwa na muiko masanse wako kwa diro manzi bado zimewai hazishuki wala Yeah, well, it's on my mind. Easy Jordan, gani unabind za umbo akni. Easy ni gani. Yeah, well, it's on my mind. Easy Jordan, gani unabind za umbo akni. Easy ni gani. Niko na wizo tano nane. Na kama ni kuchitu spatikane. Alitoka home sanane. Na bado anaomba tupatane
R&B si genge ton Manzi yako hati yako
Relationship ya umbwakni Na buda uko nai Kaushka pigwa na mwiko Masanse wako kwa diro Manzi bado zimewai Hazishuki wala Yo always on my mind Isi Jordan gani unabainza umbwakni
Oh, poge sigara Naweza wacha bila kumangana Lakini hawa zijana Vile na wapenda Ni kama naana Lakini kuna siri ndawa idia leo See, I'm not addicted to alcohol I'm not a victim, not at all Yali mpata samso Yaka mpata Solomon Situation you go ka tricky Kila shimo na panda miti Contribution kwa tima fisi Karura Situation you go ka tricky
Papa said I will find you and now I see. Hello, hata tukiko sana isikie nafsi. Hello, inomba usiwe mkali sana. Oh na 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 na. Usiwe mkali sana. Oh na 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 na. Yeah, yeah. From the first time I looked in your eyes I knew. Like destiny, zawadi yangu sauti yako. Even a rich man envies me. Utajiri wangu tabia zako. I wish I could give you the world. Tamani yako ipimiki, the world would not be enough. Oh na 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 na, roho yangu hairidhiki na kuita. Papa said I would find you and now I see. Hello, hata tukikosa na isikie nafsi. Hello, inomba usi. Mkali sana ukiziwi waro. Mama usiwe mkali sana itikiaro inakuita. Hello, hello, yeah. Hello, 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 yeah. Hello, 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 yeah. Hello, 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 yeah. Kitu na kwa hini outside boy eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay eka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. Kitu na kuahidi outside boy eka ukiwa na mimi. Mali nimekweka mali stay eka mwingine. Bro inakuita itikia usikimia. I wish you get two or two.
Hey, it's DJ Rayman.
Unanfungia roho yangu nikikumbulia ndana tunajiambia mimi ni sumbua tu. Na kitu na kuahidi outside boy eko kiona mimi. Mali nimekweka mali stay ya kamwingine. Roho inakuita itikia usikimie. Papa said I will find you when I see.
When you could get your daddy
cause I'm nice to get.
What are you gonna do? From going to die.
Love confession.
What is the heartbreaker? She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. I wanna take her. She's a heartbreaker. She bend over backbreaker. Steaming hot water vapor. I wanna take her.
So tell me why you do me so. So tell me why you do me so. So let me be never let you go. Yeah, me never let you go. So tell me why you do me so. Tell me why you do me so. Yeah, me never let you go. Yeah, me never let you go.
Me spend all me money, spend all me cash. Call you me honey, but you threw me fun trash. And you think that me gon' leave you like that? No way. Why you do me like that, yeah? Girl, I'm waiting on you. Even if they're waiting on you. But me never send them go.
In my life, I've never seen melody so that. You're a queen of bed and slow night. What's your life when I rubbish in, baby? Would you put me in your diary? In my life, I've never seen melody so that. You're a queen of bed and slow night. What's your life when I rubbish in, baby? Would you put me in your diary?
She's a heartbreaker. She bend over backwards. Steaming hot water vapor. I
don't wanna
take her. She's a heartbreaker. Mabinti wale, wenye shepu za hatare. Nikapotelea ndane, fila mwange na mpenda.
This is DJ Rainium.
Makweli bado na kuhat. And on the daily bado na kufat. Kosa siyo hoja, zaidi ya kukupenda. Vipi nikatupa and mabinti wale wenye shepu za hatare, nikapotelea ndane. Kila mwange na mpenda, roho ya mtamani, bado na mpenda. Ukimona mwange na mpenda, roho ya mtamani, bado na help miss you every morning. Vile unapendeza, kama ningeweza jua yepi ya kutarajia, nisingejipata mashakani kwa nilio yatenda. Ninayempenda ni wewe, hakuna mwingine wa kubadili penzi. Ningependa tuelewane,
DJ Renium.
I've been faded, I've been naked, in different places, many faces, as faded, yeah. I've been patient, I've been waiting, no other one that's come around can do the things you do. Bookie come around, we smoke a lot, Canadian pot, cheese and bomb, touch your wine. Dance along, bounce along, baby, bounce along. Wine and dine, made your mind, like be a sign. That no other one, just come around, can do the things you do. Nobody else can match my energy. Cheesy, come on, yeah, yeah.
Cheesy, come on, yeah, yeah.
We up all night and still we try to be busy on the AM. Yeah, 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 yeah. Cheesy come on, yeah, yeah.
Cheesy come on, yeah, yeah.
Oh, yeah, 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 yeah. Cheesy come on, yeah, yeah.
Cheesy come on, yeah.
I've been faded, serenaded, celebrated. Ooh. Very patient, see I'm not so complicated. Kakwama on my mind, your toes are too thick, I align. Moyo kapika sign, kisha uka underline. Only free because you let me be. That's the love I want for me. Lama zangu soja baridi, can't deny the chemistry. Kakwama on my mind, tuka align, tuka pika sign.
Kukosana na wewe sikutarajia, kuwa mbali na wewe akimeniacha babaya. Kutengana na wewe imenibadilisha sana, nimetamani nilewe akina kunywa na sazama. Ntaambia nini watu Regina, haya mapenzi yalinoga. Nakumbuka tulipeana majina, leo baby kesho tomato. Mitandao ikaleta fitina, ukawa uambiliki na mikichwa changu na kikavimba. Nikawa sisembezeki, nauma, inauma, lakini nitazoea. Inauma, inauma, lakini nitazoea. Aliye mwanaume duniani ni kuzoea, aliye binadamu duniani ni kuzoea. Unashindwa
kuwa manane. Kesi oh kesi, kesi tukakubali tutapendana milele. Nyimbo, nyimbo, nyimbo tulizopenda za nikumbusha nga wewe. Kamisi oh kamisi, kamisi na baita uliwacha na nukanga ndio milale. Tutaambia nini watu Regina, haya mapenzi yalinoga na kumbuka tukila bata na bia. Pate after pate shetani gani alituingilia, akatuweka asanda hilo vito palimenifikisha. I'll never love another night now my now my lakini itazoea. Now my lakini itazoea. Hali ya binadamu duniani ni kuzoea. Hali ya mwanaume duniani ni kuzoea.
Unanifanya nisikie kunongwa Hadija ae mani especially ukisonga. Na nimesha shindwa kukonga. Sweetie walai, ukienda mbali I miss you stronger.
The lights panda juu, mere meta star. Nitavunjika mguu, nikikupanda. Starstruck, you're my music, my little star. Wonder what you are.
The way you wind, girl, your waist give me goosebumps too. Spiritual things, what you do. But you nafanya unani weekend, juju.
I said, it's a part of me. All the I see. Soon I should try to me.
How could this be? How could this be? Yeah. How could it be? Blessings on me. Blessings on me. Yeah. Blessings, blessings shining on me.
Jakula in a stress. My baby, got you much at the Ruda. Emergency. Young man, I'm thinking, I'm a short. I'm not stupid in the fandom, the posting. But I need to put the best out. Ndugu wa kweli mafanikio, watu feki. Sitaki mara ufiki, si wataki ngu. Sitaki wanafiki, sitaki watu feki. Mbia wangu ni chisi, wakani misaro. Sitaki wanafiki, sitaki watu feki.
If I had your number, be forever texting you. Even cucumber would be the language that we use. There'd be no other, no, no, no. Come on now and say, oh, I hope you understand. You're the best that I have. If I had your number, I'd be forever calling you. I hope you answer, girl. We speak the lure when we're through. Me, I go to bed, to dendile. I took the better than the less. And if love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. I hate the best. I hate texting you, even cucumber would be the language that we use. Could be no other, no, no, no. Come on now and say, oh, I hope you understand. You're the best that I have. If I had your number, I'd be forever calling you. I hope you answer, girl. We speak the lure when we're through. Me, I go to bed to the delay. To the better than the less.
And if love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. If love had a face, it would be yours. I hate the best. I hate
friend was shera, akanipa mawaidha, eti unapenda maua, eti nipige bamba, na marashi ya kishua, kisha tuwe detina, nikupigie kagita.
If love had a pain, it would be yours. If love had a pain, it would be yours. If love had a pain, it would be yours. If love had a face, yeah, yeah. It would be yours. I hate the best. I hate the guide to. I hate the best. I hate the guide to. I hate the best. I hate.
Marijuana na kulove na kusmoke na marashi na omgati.
Na kukop, na kusot, na kufold, na kuroll, na kusmoke na nichok. Bado na kutop, high school kiwa broke, na kubrok, suza drought, na kudrop. When he plant, when he crop, why stop? Na kupass, na kureceive, na kusive, na kusive, mtoe seed. Na your seeds ni masik, tesa mix, iwe busy, kusprinkle ya moli. Ukacheza kama wewo, kanipati ya mori. Nikiwa na rende, unatuliza ngangori. Mungu wa kulinde, usishikwe kwa yolori. Una light mood time, tuna feel boring. With the right cook, ndani ya chai ya makofi. Na kukula ocha, manai. Nikishikwa na wewe, manze kopa, na smile. Sisi kukupata shop, nikidai. Na mse ukuleta, ye hupote, za time.
Alai mama, marijuana go na kumola kunda zupanyo niyo. Alai mama, marijuana go love na smoke marashi za ombido shanga nyanya. Baka jakoye kabita kusifo kwa radio. Alai mama, marijuana go love na smoke marashi za ombido.
Kuna manickname locha kuche mama. System kwanza vinafanya ukona sistren ya wito Mariam. Snaga dish ken jispendi kuhanya. Lako fans ilibidi nimekupanda. Jota namba pedi kipige patikani kwa sasa. Na kwa meds every time na kurambo. Mepitia many hands mkue kwe kwa siasa. Niki smoke we behave nisi crackhead. BDA adikuwa bukla na iwake. Small neck big ass wesi chare. Ikifika point unazimisha di wazare. Anashindwa niku find out. Ni aroma kuyango kiku smoke day.
Kiti na kwa pori ni kidigi mangwai kama 50. Lisema na kapuwa na misi na abikiti. Mbugini ya magwash, mbugini ya magwash.
Chakidu yali nipigi ya tenja. Kisema yali lele na kati ya madenge. Wata shembe shaka likuwa nje. Yali weke wa matembe akiwa na malele. Chakidu yali nipigi ya tenja. Kisema yali lele na kati ya madenge. Wata shembe shaka likuwa nje. Yali weke wa matembe akiwa na malele. Kila siku nko madoni. Kapiga show ya kwanza na kula kapasoni. Kapiga show ya pili na kula kapa miambili. Show ya tatu na lipwa na mamale. Katieta kuna rapa na niweza. Hata kuze na mkenya. Kula kumisi na pili na kwa kandena. Na kumoja kubali kuka juu na ujena. Kuku show pili na tawezi kwa mabena. Na wanda kisuliri kani 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 kani
kani kani kani kani kani kani kani. You are the one I love, the one I love, oh yeah. Only standing by my side, girl, I got it all in line. I wanna take you down tonight. I got my eyes all locked up on you, but of course I'm checking. From head to toe, impressing. On a different flexi, blessing. Me with your body, all I need is my bang black sexy princess. Sure, I come and give you kisses. Baby, girl, I close my eyes and see your beauty inside. You are the one I love, the one I love, oh yeah. Only standing by my side, girl, I got it all in line. I wanna take you down, take you down tonight.
This is DJ Rainium.
Hey.